amaraso yose n'amanihene n'inyoni n'amafizi by'abayuda byose ntacyo byatumariraga kuko twe nta burenganzira twari tubifitiye na gatoya twari twaramaze gucirwa iteka ryo gupfa kuko twe nta burenganzira twari tubifitiye na gatoya twari twaramaze gucirwa iteka ryo gupfa amaraso yose n'amanihene n'inyoni by'abayuda byose ntacyo byatumariraga kuko twe nta burenganzira twari tubifitiye na gatoya twari twaramaze gucirwa iteka ryo gupfa kuko twe nta burenganzira twari tubifitiye na gatoya twari twaramaze gucirwa iteka ryo gupfa nubwo abayuda byabagoraga kubona ibitambo ubukene no kwirirwa biruka inyuma y'inyoni ariko bo bari bafite uburenganzira bwo gutanga ibitambo naho twe twari abana batagira ubitaho twari dutegereje umunsi w'umubabaro nubwo abayuda byabagoraga kubona ibitambo ubukene no kwirirwa biruka inyuma y'inyoni ariko bo bari bafite uburenganzira bwo gutamba ibitambo naho twe twari abana batagira ubitaho twari dutegereje umunsi w'umubabaro iyo ubwo twari tugoswe n'igicu cy'abadayimoni umwazi satana twishima hejuru ye umugabo witwa Yesu araseruka maze aransekera ankura iminyururu yari boshe nanjye ndaseka nabaye umwana nanjye ubu mfite umugabane Aburahamu nanjye ubu gisogokuruza ye ikarivari nanjye niyo nahinduriwe kuba umwana nk'abandi karivari we Calivari we Yesu we wabaye igitambo urababara ariko mbaho ikarivari nanjye niyo nahinduriwe kuba umwana nk'abandi karivari we karivari we Yesu we
Yesu we umva ukuntu ngushimiye
ubwo twari tugoswe n'igicu cy'abadayimoni umwanzi satana twishima hejuru ye umugabo witwa Yesu araseruka maze aransekera ankura iminyururu yari boshe nanjye ndaseka nabaye umwana nanjye ubu mfite umugabane Aburahamu nanjye ubu isogokuruza ikarivari nanjye niyo nahinduriwe kuba umwana nk'abandi karivari we karivari we
Yesu we umva ukuntu ngushimiye
nubwo bidahagije Yesu we
umva ukuntu ngushimiye
nzakomeza ngushimire Yesu we
umva ukuntu ngushimiye